My body got swagger, my mind all scattered, flying invisible ladders. I'm a zombie with a screw loose. See me lost in my own voodoo. Flacker, flacker, my body got swagger, my mind all scattered, climb invisible ladders. Flacker, flacker, I took you cause I'm out of whacker, 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 whacker,